The Lord is the covenant of my life. In him will I trust. Ọkwa ahụ etu onu dike na nke o mere n'ome ọzọ. Ọ dịghị onye yiri Chineke. Onye mere m ji bịa n'ihu gị ka m gwara gị egwu ọma. Egwu na-adịghị mma, egwu oyoko.
Chukwu bịa na rekele. Is from my heart. Chukwu bịa na rekele. Obi n'igwe bịa na rekele. Chukwu bịa na rekele. The praise is from my heart.
Ike kwe ki ere me mo. trouble on earth.